Bashinda shihidya na ino Abanu wange bahakana imana Bafuga yuko imani tabaho Oh, baribesha Reka mibariza kabaso gatoya Muhera he muvuga ku imani tariho Uwamuka mufite muhumeka Ninde wa ubahaye Kujichukura jamu gasinzira Haria ni mujichuchu churuku Nisho waka yuko wajama ukajena nilako Yamaru byukuri muzima Ibyo wabisobanurute urimana Kanduza hora wibihe byose Abagu wakana simbita yeo Ichanzi nuko urimana Umakuma meshi urimana Mutishimo jishi urimana Na wangu simbure mwami wabambini wongu kwirie urimana Kanduza hora wibihe byose Abagu wakana simbita yeo Ichanzi nuko urimana Umakuma meshi urimana Mutishimo jinshi urimana Na wangu simbure mwami wabambini wongu kwirie Sara njizina jawe Nidimbizo seza ture mchisa Oh, urimana Urakomeye ni wawe wachizeho Ifatiro zisi urazikomeza Utandukanya amazi nubutaka kukimbaraga zawe Rakukunda murengi wadyose Tutari kumbenye sina shobora Urimani shobora dyose Nachakunanira Uretse gukora ikibi gusa nibyo byakunaniye urimana Kanduza hora wibihe byose Abagu wakana simbita yeho Ichanzi nuko urimana Umakuma meshi urimana Mutishimo jinshi urimana Na wangu simbure mwami wabambini wongu kwiri Sahora wibihe byose Abagu wakana simbita yeho Ichanzi nuko urimana Umakuma meshi urimana Mutishimo jinshi urimana Na wangu simbure mwami wabambini wongu kwirie Sinza checheka Sinza checheka Zamama zishime jia mama kaye Sinza checheka Zakufuka wose Nabandi wamenye kurimana Sinza checheka Zamama zishime jia mama kaye Sinza checheka Zakufuka wose Nabandi wamenye kurimana